Bekore kunamombela madoda abafethu Sukhomrit bazethu efakazela lapha sandini sakuqonza za 100 members Ngithumasha nawo
umasho Ngale boyeli nje Ngishiye mzali wami Lebana bakhe
Azethe mkolele kibaze
Tsorele, tsorele
Azethe
Engisa
nzeni Azethe
Urenbeke khoso
Azethe mkolele kibaze
Ngale boyeli nje
Majegeje usayifakazela kumrithi bazethu ngisikhuleleni Mina ngisewuye ntshonalanga ngisagcwali ngegazi nyekile Angisafuni izinto zerong Abafethu minqolo mandiwe wanwane Bamina nyekile zonke izinto kubeke phansi Bamina ngisafuni kube khwine nandane Ikhathele ubomfazi ngifuni impilo yami itshentshe Nawe ntwana mina nawe ntwana incane kuza wena Ukuthi ungayenzi izinto zabugebengo
Manelitiki
Menomejele
Manini tiki Sulo samizana Ani ajaibani Ana ibeli munu
Manini jejile
Sulo samizana Ani ajaibani Ana ibeli munu
Manini jejile
Fakazele nombule Ya sondona Ya chuti gopla Kauba kuzi nao lezi
Ngale boyele jele
Azete
Kishie mzari wana